Ukuyiphatha kwabantu kulezi nsuku kubuya kuya ngokuya kudlanga egameni lelungelo lami. Ohulumeni abaningi emhlabeni bagunyaza ukukhushulwa kwezisu esikhathini kusuka ingane imumethwe esibeletheni kuze kube isizozalo. Kuyikho ngempela lokho? Kubuya sengathi ifu lobumnyama ligqunqela mnyama kakhulu lisibekele kwasana. Angikubi ngelele, phinde ngikwamukele futhi engosini eFresh, nginguSibonelo Bhithingema ongumlomo kaBenny Diamond weChristian Networks. Ake ume nje ucabanga lokho esiqeda kusho. Ukucucuza icucu umzimba wengane ephilayo ey'nkundleni zey'nkantolo ey'ningi kubukeka kuyinto esemthethweni ngenxa nje yokuthi ingane isesesibelethweni esikamama, njengoba ukubona kwenzeka ezweni lakithi nakwamanye futhi ongakaqali kuwo kuyanyelela nakhona. Futhi ukushula kwezisu akusikho kuphela, kunobubi obunye obuningi osephenduke manje ngempilo nje ejwayelekile ozungakholwa ukuthi kuyenzeka ngempela. Umbuzo uthi kungani uNkulunkulu evumela izinto ukuba zenzeke? Yebo, yingoba okokuqala kuyena kuyona i-surprise. Esibili uTimotheo 3 verse 1 kuya 4. Kepha yazi lokho ukuthi ey'nsukwini zokugcina kuza kuvela iy'khathi ezinzima ngokuba abantu baza kuba ngabayithandayo, nabathanda imali, nabayigabisayo, nabazidlayo, nabahlambalazayo, nabangalaleli abazali, nabangabongiyo, nabahlazisayo, nabangenaluthando, nabahlebi, nabangayithibi, nabangenabunene, nabangathanda okuhle, nabakhapheli, nabanamawala, nabakhukhumele, nabathanda injabulo kunokuthanda uNkulunkulu. Kungani lezi zinto zenzeka? Yingoba ngendlela ey'ningi futhi uhlo oluncane nje lolo lubhalo lapho. Sesiphenduke abayithanda bona esikhundleni sokuthanda uNkulunkulu. Siphele esikhathini sikamina nomoya wokuyiphatha ophakemeyo okuyicabangela wena ukuba selfish kuphela okuyiyo oyizathu salo mdushulo okufuqoka lobubi. Yebo, manje ukucaca ukuthi mina nawe ngeke sikwazi ukuguqula lomhlaba wonkana. Thina ngokwethu ngeke sikwazi ukumisa ukuhushulwa kwezisu kumbe ukudayisa kwabantu benzewe igqila kumbe noma yiphi inhlupheko ekhona ebuhlungu eyenzeka kulesikhathi esikuso. Kodwa singaqinisekisa ukuthi asiyona ingxenye yakho. Singaqinisekisa ukuthi asibona labo abantu abasuke beyimbangela yokuletha ngtsontsotha nokucwila kwezinhliziyo kulesi sikhathi. Ngokwenza njani? Ngokuba ngabathande bakaNkulunkulu, singabi ngabayithanda bona. Ilo kanyezwe likaNkulunkulu leli eliza kuwe lefresh namhlanje. Sawuthokoza ukuthi usithinte kwinombolo yethu WhatsApp ethi 067 706 0077. Angiyiphinde 067 706 0077.